mukwano gwa Yesu bwe yanjagala yerekereza eggulu naka bwe yanjagala teyafaayo kyalizaalibwa munaku bambi bwe yanjagala ekibaya kyetaata kyali mu kiraalo bwe yanjagala teyafaayo kyaliyambala ttangira bwe yanjagala teyafaayo kyalikyayibwa bangi nasiba nasula enjala teyavuga ku motoka teyasimba nnyumba bambe yayagala nsasulira ebbanja wanjagala Sirinakarujikona Sirena bise Bire biensi Bangibieba wana wana Sibirina nenda Naenga wanjagala Oh Wanjagala wanjagala mukama Oh
Mukama wanjagala
Wanjagala tata Tuogere Haiti Ezaba Amerika Sisiri na Babirie Batuogera kuzifiga Ezaba Modo Sisiri na Neta Na yebe wanjagala Tewabuza tina soma chenka na wanze Mukama Be wanjagala Tewafayo tina kura nchianze Be wanjagala Tewabuza tina zari kwanize Oh Kale mukama wanjagala Nubiko werere mwange Munange nufuru mwana Nebako merera Wasiri kwa sasulire banja